je le vois, je l'ai.
Ngiyakhumbula
ngikathi ngiqala ukukubona,
ngiyakhumbula
ngikathi ungitshela uyangithanda.
Inhliziyo yami yakubazela ngamanga,
ijabuliswa uthando
ngamane ngife nokuthi ngiluze wena. Ukuthi nami nje nguye ngimhlupe, futhi ufuna ukungiphambanisa nemvula. Hayi nje yonke imali yamasingcwabisane, amakhadi asasengane zami, usase wabo uyodliwa ngule.
Pata pata sexual healing. Go quickly on that feeling. I am Doctor, baby, just fell out of my head.
Hip-hop.